iwde bafrabe fangude bankas yotade yuaru e bamako yimbele hewbe sediki do kuteji rafi yakawere lende omondirbe debi mabbe sabuji dina kewi
on peut recevoir souvent
de bay hebude nyende fuku kuri nyawbe sappo sawbe o don nyaw ana wawi tawde robe ana wawi tawede worbe wakkati ja tawa yo hayebe jati mawbe do antawe mabbe le lewru ana foti yimbe le tem dron ko jottoto min do kuri hode be do yimbe le fur atawan
ana tay des personnes qui souffrent de dysfonctionnement érectile
donc kabaru dul docteur Félix Sanogo cultivide dido mettidi sabe clientreji kewdi nenno e wimako ana hani clientreji jogaji huncine hore ka dum futawde o memi ala nyawu jogaji mbawdi sambinde ido tiraji di
ne balmakebe sorasi
dadam kanye biyan fu militaire en non no robel mabbe worgino dum hokki kam hakkille wakati jakkilam jippata ko fi elende do bofula be do hon dido halaji memataake fi ni leedi malindi worbe killaka so robel mudem biltikina beltaaki
meme ton prochain
mamadou traoré yo almami misabu onada dun do biro hokkonse islamique bi mako kabaru lende na jeyda e ngurdam amondirbe ko buri hewde dun yo chaele rewbe worbe hewbe jogi kamar dun ele dina aslamaku nafa ana hen sanne to tundude haklaji do kabar mudu sabi so wondo yotino wajjat sambinde bonugul dawgal
un jour le prophète
burna sallallahu alayhi wasallam mimi ka do hala o yemiri alislami en du tinno nyama nyamtuji lubbi ko nayri bangal bi
influencé la libido
abu asamadu sise yo dogotoro dunke tugola hakilo o ultimide warulende na bari dun alhali hakilo jom lontreji gudidi bawi yede kabaru rafi yakore elende yo bangal chal alhali jom
en famu bo jogi do nyaw ko no dit infection do wailata sababu sabata belifi wakati jidu hakile ingil adama ja tawete wakati jidu so jom sela billade na ko nande mudu fon wadde o do nyaw
determinant usman jara yo itole de balebe nokku lulido fanam yimbe hebe na nyotomo sabi on dido tiyallaji di yo suko e mawdo debbo e gorko e wi makko holti video ko buri hewde sababu ji cadere be do yimbe labbe na billi e tergal mabbe
ya certaines tumeurs du cerveau
le hore dum woni wakati yimbe lo anta tawa e ko he mudi en goni jati so jomu selay tawrede nyawuji goddi antondu ana wawi latal sababu so yawa sanne lende hono nyawuji no dirtidi sida kanye ko nande mudum yarde droguji kanye alcool ngaji do joman han wattante hore mudu
ando wiide sifaji goddi rafikum elende ngodi hono jabitere elle kabar mudum gawdi sabmide metti mudi
sur le plan psychologique
nayri bangal belefi yo hakkile dum yo wi wakati yimbe lo wadda anton atano jogi sugulaji mawdi dum waylata sababu so jomum tane ana yawi na wakati du ta hebata belefi wakati du ta muyata lende fi
sexuel
deno ele mali e wi be do dum ko embe si yimbe fofuna jogi hon ido tiyalaji kabaru lende